Bosapo munda umutima kwa munda tebuna bakuita eyo kombati tuzala wakombati mutekuliranka Nega kulowoza nti kwa singa bali obubi Sitani akugezesa lwaki okola ensobi Teweje kukatonda toyina sanyo yadde Bwekuba kusumulula abayera yasiba Engeri gyakwagala mu simanyi oba omanyi Ali wakati w'omutima gwatudde awomwogere Muyite w'omwagalira obe ng'agezesa olabe Mugambe Yesu embeera ezitoye zijayo gendi Guma muli munda mu mutima gwa munda Tebuna bakuyita Eyo kombati tuzala bakombati mutekuliranka Bandi bayimusizza ate gwandi Bina ne bewerabirako sikusaga Nawe takwerabirangako kikyamu ekyo Muwe mikono gyo Yesu akulage kali n'amanyi Zimukama kyenkakasa kumanyi Mulaga wawawolera obulumi Kamubenga bwenkana wakuwonyi Wanonjulira we bukyekeeka Mugambe Yesu embeera ezitoye zijayo gendi Guma muli munda mu mutima gwa munda Tebuna bakuyita Eyo kombati tuzala bakombati mutekuliranka Zendaira watali katonda tonyumisa Zukuka nechiro dadi wange ne muita Nendo pacha mpuliranga chiganye wa Yesu Atika sitena manyanti teyebaka Bambi womu agalira batemya Achikola kurange wa munawe Omukwano gwalina sagala werabire Tigobe mulamu yayiwa n'omusaayi gwe Twala eddakiika ssatu ofune yakadde akamusinza Mugambe Yesu embeera ezitoye zijayo gyendi Guma muli munda mu mutima gwa munda Tebuna bakuyita Eyo kombati tuzala bakombati mutekuliranka